Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Nimuje no kurubuga rwacu rwa internet wazi3@ radio yacu vewa@.com maze mukurikira ikiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye murire kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Koko rero murisanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ubuskuti bwatangiye mu Rwanda mu 1940 ariko umuryango w'abaskuti mu Rwanda ASR nkuko tuwuzi muri iki gihe wavutse mu 1966. Uyu munsi turaganira n'abayobozi bawo by'umwihariko ku kamaro k'ibigo bya giskuti byo guteza imbere icyaro Centre Scout Rural de Développement mu Gifaransa. Uzaba umugabo Virgile toteme ya giskuti ni Fakocher ingénieur ni komiseri mukuru wa ASR. Rucyahana Aviateur, izina rya giskuti Bélier Résolu, ni komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Nawe giye ubakiriye ndi Thomas Kamirindi, Ronald Joyeux. Ariko mbanje kubifuriza mwebwe mwese nshuti z'ijwi rya Amerika, by'umwihariko abayisilamu, mbifurije umunsi mutagatifu muhire w'igitambo, Aid al-Adha. Virgile rero Fakocher ingénieur, uraho neza urakomeye?
Mrao
kamwe ndi Berier umeze
neza. Ni Ronald Joye.
Eh, unyitira ni General Cyahana Aviateur Berier Résolu. Berier Résolu uraho neza urakomeye?
Mrao kamwe ndi wewe.
Mwembi ndabashimiye cyane rwose akakanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mubwire abari abakurikiranye ni radio ibyo abaskuti by'umwihariko ukuntu umuryango w'abaskuti ufasha icyaro gutera imbere ariko mu rwego rw'urubyiruko. Maze rero navuze imirongo ibiri gusahiye kuri ASR, dutangirire tuyibaza ngo ubu ngubu abaskuti bahagaze gute? Ni bangahe mu gihugu? Abakobwa ni bangahe b'abaskuti? Abahungu ni bangahe b'abaskuti?
Ubu ni bwo turimo gutangira ibarura. Uko hari hashize igihe nta barura biri ofisiyeri bikorwa.
Yego.
Ariko uyu munsi imibare dufite, ikigereranyo dufite, ni uko mu Rwanda hari abaskuti 38.
Ye.
Ariko kubera ko aho ibarura riherukira gukorwa ntituzi ngo abahungu bari bangahe, abakobwa bari bangahe. Ariko kuko buri gihe tugerageza kugira ngo tugire imibare iringaniye y'abahungu n'abakobwa, twavuga ko abahungu ari nka 60%, abakobwa bakaba 40%.
Mu baskuti tugira n'abana abaruveto. Ubu ngubu abaruveto bo bameze bate mu Rwanda?
Abaruveto n'ubundi turabafite bari hagati y'imyaka 6 kugeza kuri 12. Ndetse dusigaye twaranabahaye n'akazina kajyanye n'ikinyarwanda. Iwacu tubita abatoni.
Abatoni.
Abatoni. Ubwo rero imibare nayo ni nk'ibyo nakubwiraga. Turacyarimo gukomeza tubarura kuko umunsi ku munsi havuka amatorero mashya, amayinite mashya. nagucho uyu munsi ntago naguhimibare irezatse ariko barimo kandi navuga ko ari nka kimwe cya kane cyabo ngari 38 tubara
turibanda muri iki kiganiro ku baskuti bo mu cyaro ese abatoni nabo mu cyaro barahari bahagije umubare ushimishije
yego umuntu yavuga abaskuti bo mu cyaro ariko se n'ubwo byabitandukanye
yego
uko abakitaga abaskuti bo mu cyaro ni abantu wenda babaga barakikije amashuri cyangwa batare yagezemo nuko uko twabivugaga uvuze abo mu cyaro baba ushaka kuvuga nawe mu mujyi
yego
ariko mu cyaro nyine amashuri yagezemo abaskuti mu cyaro barimo abakikije amashuri nabo barahari n'abizaringaniye barahari n'abize n'abari mu yisumbuye cyane barahari ubuskuti bwavugaga kera bwo mu cyaro n'ubungubu biratandukanye
noneho rero kuri aba baskuti bo mu cyaro hari ibigo byabo biriya centre scout rero de development nasomye ko mu minsi ishize ASR yabonye inkunga ya PNUD cyangwa se UNDP ifatanije n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mwabonye inkunga yo guteza imbere aba baskuti bo mu cyaro muri izi centre zo mu cyaro mu magambo make imishinga yo kubateza imbere imeze ite niyo ntwererano
urebye muri iki gihe nabyo ntabwo bimeze nk'ibyo hambere kubera yuko urebye ibyo bigo byacitse intege bikora ni bikeya ariko birenze none tugereranyije n'icyo ngicyo UNDP yabiteye n'inkunga na RGB
yego
ubu turashaka guteza imbere cyane ikigo cy'urubyiruko cya Nyiragongo mu karere ka Musanze hanyuma n'ibikiri ishiri aho izo muri komoni ya nshiri imwe mu bumwe muri Nyaruguru bo babikora neza nk'uko bakoraga mbere
yego
bigisha urubyiruko imyuga yo kubaza kudoda kandi bakabakira ku isoko ry'umurimo ubwo rero hari n'ibindi bikora
ariko
nibyo twashatse kugira ngo ntibajye mubize bandebereho muri ibyo bigo byacu
imyuga se biga ni iyihe kera nari nzi ko bigaga kubaza kubaka n'ibindi ubu ngubu biga ibiki muri biriya bigo by'urubyiruko
biterwa n'ikigo nanone uko gihagaze urebye nibyo ngibyo tuzajyamo
yego
bo ni ubudozi n'ububaji ariko hari ahandi bakora ubuhinzi ubuhinzi bw'imboga ubuhinzi bw'imyaka isanzwe bitewe n'uko nanone ubuhinzi mu Rwanda bwavuguruwe
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi yego
wena no ani gatere
ye
kugira ngo ikigo cy'ubuskuti kigamije iterambere ry'urubyiruko gifite n'imyuga gikora tugendera no kubanza kureba inyigo yaho batuye nk'uko yarabivuze harimo bimwe byagiye bicungura ariko nibaza ko turamutse turi ahantu haturiye ibiyaga ubwo ndavuga wenda mu bice bya za Rusizi hafi y'ikigo mu bice bya za Bugesera ahari amayinite y'abaskuti hafi ya Cyohoha ntabwo byabura yuko habamo n'umwuga wo kuroba tukabafasha kuwugira umwuga nyine bakabikora kinyamwuga tukabashyira muri koperative tukabafasha kubona amasoko ku buryo tuvuga ngo hari ahantu bavuye hari aho bageze bibahangiye umurimo uzabafasha kwibeshaho
ubwo rero ni ukuvuga ko biri mu bitekerezo
bimwe biri mu bitekerezo
yego
ariko hari n'abasanzwe bakora hari abakora hari za siterizi zigiye zifite amasisite atandukanye cyane cyane ay'ubuhinzi n'ubworozi kandi ngira ngo iyo umuntu avuze ikigo
abantu bumva bazuba kumva n'abantu bakoreramo n'iki ntabwo ibigo byose abaskuti bose bakorera mu cyaro ariko basuti ibigo bakoreramo tuvuga yuko nimba hari umutwe w'abaskuti ukorera ahangaha hari abakora ubuhinzi hari abakora ubworozi bw'amatungo magufi baba abana twahoze tuvuga babatoni nabo bakabatoza korora udutungo turinganiye kugira ngo kuko urebye icyo dushaka ni uko umuskuti wo mu gihe kizaza aza afite umwuga akora afite icyazi yatojwe akiri mutoya ndetse n'ibyo biga mu mashuri bagashyiramo ubuhanga n'ubumenyi bize maskuti bakoze maskuti kuva mu batoni mu nkesha mu bahizi b'ingenzi n'ibyo bice byabyitse by'imyaka byo hambere twavugaga abaeteri abarukiye niko twagerageje kubishyira mu kinyarwanda.
Muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatumirwa uzaba umugabo Virgil Fakosher Ingenieur ni komiseri mukuru wa ASR umuryango w'abaskuti mu Rwanda, na Rucyaha Navigateur Bellier Resolu komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Turaganira rero ku buzima bw'abaskuti mu Rwanda nuko bagomba kwiteza imbere bakaba urugero mu muryango nyarwanda. Kuri telefone dufite Ndikumana. Ndikumana we?
Mwiriwe mwiriwe.
Wiriwe neza. Uzanye bakwe rwose ndagushimiye.
Yego cyane.
Uri hehe Ndikuma?
Ne je ndi dasa muri Tanzania.
Yego.
Yego cyane. Nabo mudamukize umutumire.
Ni babiri. Barakumva.
Bose yambu cyane yambu. Ndi mu Burundi ndikonda baramutsa cyane.
Yego.
Nagomba cyifuzo cyanjye n'ikibazo cyanjye kuri abo batumire.
Yego.
Ahubwo uwo mushinga bari basanzwe bafite wo kugira ngo bakomeze ibikorwa ku baskuti ahubwo baratebye baratebye abandi ahubwo baratizwe abandi baramaze gutanguza njyewe nsenga mu ishyiga rya Gatulika ino muri Desamu. Barakotiza udufaranga ku minsi yo kuza guhurira ku ishengero y'iminsi yo gusenga bakotiza udufaranga duke duke bakaguramo amatungo mu minsi nk'iyi minsi bakagenda gufyatura amaburoko sima bakagira udufaranga udufaranga bagafashanya kugira ngo bashobore kuba umuntu apfuye n'ibibazo agwaye cyane afite iminsi myiza nk'iminsi y'abamariyaje kugira ngo bafashanye ari nk'ubundi ashobore kugira izindi ngorane zitandukanye zitunguranye bashobore kumufasha. Ahubwo nasaba ko mu Rwanda ahubwo baratebye cyane nibazamure uyu mushinga bari bategereje nibazamure bari nyuma y'amajyambere nibazamure kabisa.
Ndikuma ntabwo mbasubiriza ariko barakwibwirira gusa ako nagira ngo twumvikaneho abaskuti mu Rwanda ntabwo ari abakatolika gusa baturuka mu madini yose.
Aha, inaho muri Tanzania benshi nakujyana n'abakatolika kabisa.
Ndikuma ndagushimiye noneho reka bagusubize nimba koko batinda baratinze mu bikorwa byabo. Urakoze cyane.
Sasa murakarama.
Nawe urakarama rwose. Niko Fakosher Ingenieur na Bellier Resolu uyu Ndikuma ati mwaratinze mwamwumvise
Ndikuma ati twaratinze ariko umuntu atinda bitewe n'igihe yateganyije kuzahagurukira urugendo ngo ntabwo byari ngombwa ko duhagurukira rimwe n'abaskuti bo muri Tanzania ubwo buri muntu aba afite ibyo yateganyije buriya nicyo cyari igihe ahubwo yatubwira tukazongera kuvugana urugendo rugeze hagati akatubaza niba rwaragenze neza. Wenda igitekerezo kindi namushimira tubwiye n'icyo gutangira gushishikariza abaskuti kwishyira hamwe bagakora utumina ariko nabyo n'ubundi ibintu bizajya byunganira ino mishinga kuko naho umushinga utaragera tuzatangira kubatoza kwizigama ku buryo n'igihe nta yindi mishinga izaboneka kuko ntabwo buri gihe tuzajya tugendera ku mishinga y'abaterankunga nabo bakaba bashobora kwishyura amafaranga hamwe niba ari batangira kuri utwo tworoheje inkwavu boroza abatoni ababinkesha bakorora ihene kubera ko bigiye hejuru bashobora no kuzicunga ni igitekerezo cyiza tubwiye gihuye n'ibyo twateganyaga kandi tuzabishyira mu bikorwa ikindi umuntu yakongeraho nk'uko twibukije reka nifurize umunsi mukuru mwiza w'igitambo abasikuti bacu b'abayisilamu
yego
kuko nyine nk'uko ubivuga twebwe dukora n'amadini yose twakira urubyiruko ruvuye mu madini anyuranye tukabafasha gutera imbere mu bushobozi bwabo bafite n'iyobokamana ryabo ariko kandi gukererwa umuntu yabivuga gutyo kuko ntabwo ari ubwa mbere umuryango w'abasikuti mu rwanda wenda ubonye iriya nkunga y'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere kuko no muri 2015 bazimanye inkunga kwandika dushyiramo inyigisho zinyuranye ku rubyiruko rwacu rw'abasikuti
yego
badufashije kwandika inyigisho zikubiye mu bitabo bijyanye n'uburenganzira bwa muntu no guteza imbere ibijyanye n'ubwuzuzanye n'uburinganire bw'umugabo n'umugore hanyuma n'uburere mboneragihugu
yego
ngira ngo niyo nkunga ikomeye twabonye yadushingiye ibiganda mu gushyiraho inyigisho kugira ngo urubyiruko rubashe kugira ibikorwa n'ibyo byose twumva urubyiruko rukeneye kubona mu gihe kiri imbere kandi koko tukagendera ku iterambere rijyanye n'igihe tugezemo ku rwego rw'igihugu cyacu no ku rwego rw'isi.
Izo mfashanyigisho zanditse kandi mu Kinyarwanda?
Zanditse mu Kinyarwanda rwose.
Yee nuko kuri telefone noneho dufite Idrissa. Idrissa we?
Wiriwe.
Wiriwe neza, uri hehe Idrissa?
Ndi hano i Kigali mbere Karuruma.
Yee nuko gusha ku ngingo.
Ndashimiye kuba watumye umukinnyi wo mu sikuti.
Yego.
Ndashaka kumwibariza. Arebye kera tukiga ubwo sikuti twarabukundaga.
None wararangije kwigura bwanga?
Ntabwo nabwanze, imirimo yaramfashe bituma bwa ku nshingano zazo.
Yewe Idrissa, reka twumvikane nk'aba vyolu umusikuti abo musikuti ubuzima bwe bwose. Nubwo bwo icyo ukuri kubitekereza gutyo n'ubusikuti bukurimo. Komeza. Yego.
Kandi nashaka kumwibariza ngo
ni babiri.
Urubyiruko rw'iki gihe na kiragiye cyacu nyine.
Igihe cyanyu ni ukuvuga ryari?
Ni ukuvuga ngo guhera 95 nyine. Noneho arebe na hejuru y'ibihumbi 2015 nyine abigereranye aduhe uko iba ari cyo twabihinduramo nyine umwaka utaha.
Yee Idrissa urakoze.
Hai murakoze.
Yego. Fakoshereje niyo na Belier Resolu. Uyu muhungu Idrissa ari kubabaza. Yego. Mwamwiyumviye mbese?
Mwamwiyumviye?
Yego.
Bo Idrissa cyo namubwira cya mbere ni ukumushimira. Kuba ashashe intambwe yo guhamagara. Nk'uko nawe bivuze kandi nkamwibutsa ko dusezerana ko iyo ubaye umusikuti rimwe uba umusikuti iteka ryose.
Yego.
Yaravuze ati tugereranye ubusikuti bwo mu 2000 n'ubw'uyu munsi cyangwa muri 2015.
Yego.
Icyo namubwira ni uko imwe mu ngenzi bamugane turi kujya tugira ni abantu bakunze ubusikuti bakiri mu mashuri.
Yego.
Akabafasha kwiyubaka, akabafasha kugira indangagaciro, akabafasha kumenya gushyira amanga bakaba bavuga bahamye. Noneho yamara kuva mu ishuri nk'uko abivuze ati inshingano zikatubana nyinshi. Yabona akazi, yatangira kubona inshingano, akibagirwa ko ibyiza yagezeho abigerezwaho n'umuryango n'izo nyigisho. Hari abantu bakuru icyo gihe nabo bafataga umwanya bavuye mu kazi, bavuye mu bafite ingo, bakaza guteza imbere abana. Yagera hanze ntagaruka, ahubwo bya bindi bajya bavuga ngo garuka ushinde, ngo bagaruke bafashe umuryango n'ubundi kubaka abana. Nicyo kintu cyonyine cyahindutse
sinaje ngo tuvuge ngo abana nyo bagikunda ubusukuti abana barahari ahubwo ni nka bya bindi bavuga muri Bibiliya ngo nirimureze yaruka basaruzi nibaki ubwo yari dirisha namusaba ko n'abagenzi be bari kutwumva bafashe isezerano bagasezerana bakagira ibyiza umuryango wabagejejeho nibangaruka badufashe n'abarumuna bacu dufashe abana bacu igihe nk'iki mu myaka 20 n'abaribo bazaba bicaye aha ngaha bari gufasha abarumuna babo n'abuzukuru bacu icyo gihe
yese ahubwo Idrisa atumye ngira igitekerezo nta kuntu mwibarura muteganya byo kumenya abaskuti ubu ngubu nyine abaskuti uko bangana ubu ngubu aho bari nuko bakora nta kuntu mwakwinjizamo mu mushinga no kubarura abaskuti bakera nyine nkuko Idrisa bivugaga bavuye mu mashuri runaka ahari byumenya byanakoroha munyuze mu mashuri mukayifashisha ni igitekerezo kinjemo gutyo gusa nta kuntu nabyo twabitekerezaho
ni igitekerezo cyiza ariko urumva gukora ibarura ku rwego rw'igihugu bisaba logistike n'ibintu byinshi
yego
wenda nashishikariza nanamenyesha abajya babasha kujya ku mbuga nkoranyambaga ko hari agaformulaire sinzi uko nasita mu kinyarwanda ariko barabyumva twari twagerageje gukora kuri internet
yego
kari kuri website kuri Facebook page ya Rwanda Scout Association yitwa Rwanda Scout ngira ngo twagashyizeho mu kwezi kwa kabiri
yego
dusaba abantu ko bakagenda no bagasangiza abagenzi babo uwo umuntu azi wese wigeze kuba umusukuti ukiri kunda nka Idrisa wumva yagaruka akadufasha kugira ngo dufatanye kurera barumuna bacu wenda ubwo naza gusabaho muri ekipe ya communication ubwo noneho bigeze no ku bantu benshi iyo fomu tukongera tukayishyiriza kuri paji hejuru ku buryo ari uwayisura uyu munsi cyangwa muri iki cyumweru aho babonera umwanya bakwiyandikisha iyo fomu nta kindi banza ni ukubaza amakuru y'umuntu utabaye umusukuti ryari ese amahugurwa wabonye ni ayahe ese wumva uyu munsi ukurikije umwanya ufite wenda n'inshingano zigiye zifata abantu cyane ari uruhe ruhare watanga utanga uruhare ashobora kudufasha kwandika dokima runaka ashobora kudufasha mu buvugizi ashobora kudufatira inite y'abana batuye hafi yaho ari wenda nabe bari muri iyo inite akababera umujyanama tugira amakomisiyo menshi arahoraho ndetse n'azajya ashingwa bitewe n'igikorwa runaka harimo ibyo byose ku buryo nta muntu wabura aho yisanga yarabaye umusukuti koko kandi yarasezeranye abifite kubekeye
uvuze ikoranabuhanga
hanyuma ndaza kwikorera
yego nibyo ariko nyine uvuze ikoranabuhanga nge nibuka yuko njya ku rubuga rwanyu rwa internet ntabwo yego ari buri munsi ariko njyaho kenshi ahubwo mwakwibutsa abantu urubuga rwanyu rwa internet uko rwitwa
urubuga rwa internet ni dukni wawawa akadomo Rwanda Scout .org
hanyuma Facebook
Facebook nayo ni Rwanda Scout ariko hariho nyinshi zigiye zitandukanye urwa Rwanda Scout ruriho ofisiyeri ruriho logo y'abaskuti mu Rwanda turino kuri Twitter
yego
Twitter yacu ni Rwanda Scout nayo kuri Scout hariho S inyuma turino kuri Instagram
yego
nayo ni Rwanda Scout tukagira na page kuri YouTube nayo ni Rwanda Scout Association zose ikizitandukanya n'izindi z'uturere n'iki ni uko zihorogo y'umuryango w'abaskuti mu Rwanda ngira ngo aba baskuti barahita bayumva ukwiteza
logo n'ikirango
logo n'ikirango
ndibwira yuko yego komeza
nari ngiye ndagukigizwe n'ibendera ry'u Rwanda
yego
noneho harimo ikirango cya insigne mondiale cy'umuryango w'abaskuti ku isi hose
Fleur de Lis.
Hejuru hari ijambo Rwanda, hasi hari ijambo Scout ritariho E.
Yee. Ndibwira yuko ari intangiriro abantu bamenye aho babakura bakoresheje ikoranabuhanga.
Bahisaba tubona kandi ekipe yacu ya communication irasubiza byibuze nyuma y'amasaha ane y'umuntu yanditse ababonye igisubizo.
Yee. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira n'abakuru b'umuryango w'abaskuti mu Rwanda. Uzaba umugabo Virgile, izina rye rya giskuti ni Facocher Ingenieux, ni komiseri mukuru wa ASR. Rucyahana Viateur Bellier Resolu ni komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Nk'uko rero babivuze mu kanya, twongere twifurize umunsi mwiza bagenzi bacu b'abaskuti b'abayisilamu, ariko namwe mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika, tubifurize umunsi muhire, umunsi mutagatifu w'igitambo. Kuri telefone turi kumwe na Juan. Juan.
Rane kabiri.
Na urakaramba gatatu.
Yewa, nakubera Imana, kubera Imana.
Ese ubundi kuki utaramba karindwi?
Byose n'ubite kubidufashamo.
Nuko nuko rwose ndagushimiye cyane. Uri hehe se Juan?
Mu ntara y'Amajyepfo akarere na Karuhango mu Murenge wa Kabagari.
Yee. Nuko abaskuti surabazi.
Kose ntakubeke nge naje kuri Facebook mbona poste ndavuga mbo reka nange wenda ntange nimero yange wenda menye amakuru afatika.
Yee, kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu.
Cyane rwose.
Eh, nuko ngaho rero umwanya nuwawe.
Umwanya je cyo nabasaba, urabona wenda hano mu Ruhango mu Kabagari ni mu nyundo nyine z'icyaro.
Mhm.
Idirishye ndamwumvise ni mugenzi wanje pe.
Eh,
ariko kintu nyine ngiyango mbaze SK bibanda kubona bari mu mugi cyangwa mu cyaro naho wenda bafite uko babigenza.
Ariko kuri poste umuntu none se kuri poste kuri uriya butumwa nyine twashyize kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ntiwabonye ko twibanda no kubaskuti bo mu cyaro.
Nyine birumvikana, ariko SK none wenda nkatwe nyine mu cyaro. Ese wenda mu muryango wenda nimba Ruhango bafite wenda ishami. Atubwire wenda nimba kuba umuntu yaba joininga mu Ruhango wenda hari ishami, cyangwa wenda nimba intara y'Amajyepfo wenda hari ishami, ku buryo cy'uwenda n'uwundi muntu wenda utari Jovani Mata wenda urimo arabakurikirana.
Mu magambo make urababaza ukuntu umuntu yinjira mu muryango w'abaskuti.
Cyane rwose.
Nuko nuko urakaramo.
Murakoze.
Yee, baragusubiza pe. Facocher na Bellier, umwanya n'uwanyu rero ni mu musubizi.
Arakoze cyane. Abaskuti turi mu turere twose tw'u Rwanda, ahantu hose twafite ubuyobozi, ndetse n'ubu hano turi mu gutegura ibitabira n'imiryango by'umuryango w'abaskuti mu Rwanda. Turi kumwe n'umuntu rwose ukomoka mu Ruhango kandi uri wungirije komite w'akarere ka Ruhango. Akarere ka Ruhango ni akarere mbi cyane, nzi neza. Mu duce twose haba za Ntongwe, haba za Muyunzwe, haba za Byimana, mpande z'iskuti banabukoreye mu Byimana mu karere ka Ruhango cyangwa niba umwana hose wahasanga abaskuti bari mu turere rwose dukomeye mu muryango w'abaskuti mu Rwanda. Kuba umuskuti rero ubundi ubuskuti burimo abantu b'ingeri ebyiri urebye. Twibukiranye ko umuryango w'abaskuti ni umuryango ureba urubyiruko, ufasha urubyiruko guteza imbere ubushobozi bifitemo, haba mu bwenge, imbaraga z'umubiri, imibanire yabo n'abandi, iyobokamana, indangamutima. Ibyo bitozwa cyangwa n'abana batoya turera kuva ku myaka itandatu kugeza ku myaka 25. Abo bakarirwa n'abakuze. Abakuze ugomba kuko niba ari umuryango urera, hagomba kuba harimo abayobozi. Abo rero bari mu cyiciro cy'abarezi n'abayobozi. Umuntu mukuru wumva yafasha urubyiruko gutera imbere, kumenya ubwenge, kugira imibereho myiza, yaza akatwegera akatubwira icyo yadufashamo cyangwa tukamubwira aho dukeneye turamwakira. Kimwe n'uko umwana wese n'urubyiruko
rwose ruri muri icyo kigero n'ibyo bigera ku myaka navuze kuva ku bihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu yegera umutwe w'abakuturi aho hafi bakamwakira bakamwandika akajyamo.
Yego,
twibutse ko ari umuryango udaheza, ntabwo urobanura ikintu icyo ari cyo cyose. Ni umuryango wakira abantu bose utagize icyo uvangura cyangwa uheraho na kimwe.
Tukaba twabwira Jowa yuko kandi umuntu ari we ujyamo ku giti cye, nta gahato ntaki, niwe ubyishakira akagenda agasanga abasukuti bakamwakira
ku bushake bwe.
Uwo ari we wese, yaba umuhungu yaba umukobwa yaba umuyisilamu yaba umukatolika yaba umuporoso, nta kibazo.
Yaba umuzungu yaba umwirabura yaba umuhondo
yaba ubwo rero wandibwira yuko wabyumvise, igikuru ni uko agenda aho hose wamurondoreye haturanye na Ruhango akareba umuryango w'abasukuta huri ishami rihari unite ihari, noneho akababwira bakamwakira bakavugana akababwira yuko banakorana. Ni uko nguko bimeze?
Ni uko nguko.
Kuri telefone dufite kandi na Claude na Frederic na Daniel, inshuti z'Ijwi rya Amerika. Mbibutse ko tuganira n'abayobozi b'umuryango w'abasukuti mu Rwanda, uzaba umugabo Virgile Facochere Ingenieur na Rucyahana Aviateur Bélier Résolu, bose komiseri mukuru na komiseri nshingwabikorwa. Claude rero tubariwe duheraho. Claude we,
karame kabiri.
Karame karindwi. Uherereye he?
Nyamagabe.
Yego, umwanya ni uwawe.
Ndagira ngo mbaze ngewe nyine ibyo by'abasuguti ntago ndi kubyumva neza. Nagira ngo mbaze ubundi abasuguti bisobanura iki, ku buryo nyine umuntu yabasha kuba yakwiyandikisha n'uburyo umuntu ashaka kwiyandikisha n'ahantu yabasanga se n'icyicaro yenda bitewe niba no mu cyaro muhagera.
Uhereye aho ngaho Nyamagabe uri. Reka bagusubize Claude we.
Murakoze.
Hanyuma Frederic na Daniel mube mwihanganye. Fakoshere na Bélier, umwanya ni uwanyu, nimubwire Claude ubusukuti bivuga iki, bisobanura iki, nawe yawujya mate.
Arakoze Claude kutuba cyane ikibazo kuvuga ngo ubusukuti buvuga iki. Ntabwo bihereye wenda ku nyitya ku gisobanuro, ariko icyo umuntu yavuga ko umuryango w'abasukuti ni umuryango ureba urubyiruko, wakira abantu bose ntacyo uvanguye, umuntu akaza ku bushake bwe, hanyuma umuryango ukamufasha guteza imbere ubushobozi yifitemo ubwo ari bwo bwose, kugira ngo arusheho kuba umuturage mwiza ubereye igihugu kandi ubereye n'isi, kandi kugira ngo mu buzima bwe azagire icyo yimarira ajye n'icyo amarira abandi. Bigendera ku nshingano eshatu: gutoza abasukuti kurangiza inshingano zabo ku Mana, gutoza abasukuti kurangiza inshingano zabo ku bandi, no gutoza abasukuti kurangiza inshingano bo umuntu ubwe ku giti cye yifitemo. Kugira ngo umuntu yavuga gutyo, hanyuma wenda namusura mu byo nari navuze yuko akira abana b'abasoni bafite ku myaka itandatu kugeza kuri cumi n'ibiri, inkesha kuva kuri cumi n'itatu kugeza kuri cumi n'itanu, abahizi kuva kuri cumi n'itandatu kugeza kuri makumyabiri, ingenzi y'abakuru b'ababa barimo barangiza inyigisho kuva ku myaka makumyabiri n'umwe kugeza kuri makumyabiri n'itanu, noneho umuntu akiyandikisha hafi ahari ahari ubukuti hafi n'abakuye kuko nyamagabe nawe nagize cyane urebye mu mirenge yose wahabona abasukuti cyane cyane tuvuge ku mashuri no ku matorero wahabona abasukuti none ukaba wabegera ukavuga ndashaka kuza amasukuti cyangwa tudashaka kuzana n'abana banjye cyangwa tudashaka kubafasha mu iyobokamana ryabo cyangwa tudashaka kubafasha mu mikino ibyo aribyo byose.
None se nk'ubwo ngubwo ati yavuze ati abasukuti ati nta kintu na gato mbaziho pe, noneho mu magambo make mwamubwira ikiranga umusukuti, kuko ashobora kubona umuntu wambaye imyenda runaka agakeka ko ari umusukuti kandi atari umusukuti, ashobora kubona umuntu wambaye furara agakeka ko ari umusukuti kandi atari umusukuti. Niki kiranga umusukuti?
Tuvuga ikiranga umusukuti, ntabwo nahita ndebera muri uniforme cyangwa mu mpuzankano. Imyenda tunayambara gakeya ugereranyije n'iminsi umuntu ahura n'abandi. Icya mbere navuga kiranga abasukuti ni izo ndangagaciro tugerageza guha abana kuva bagifite imyaka itandatu kuzamuka kugera kuri 25, harimo ubunyangamugayo, kuzuza inshingano ku Mana, kuzuza inshingano ku bandi, kuri bagenzi bawe ibyo ugomba kubakorera, ndetse no kuzuza inshingano kuri wowe ubwawe, ibyo wikorera cyangwa uburyo witwara kugira ngo ube umuntu ubereye sosiyete, ubereye umuryango n'igihugu ndetse n'isi muri rusange. Ariko tugiye no ku myenda, kuko nayo ni bimwe mu bituranga. Tugira cyane cyane ibirango byacu nk'uko wari ubivuze, habamo furari.
Yego,
furari yacu uyu munsi igirwa n'amabara atatu, ibara rinini ryo hagati mu gitambaro ari ubururu, ukaba ari ubururu bwo mu ibendera ry'u Rwanda, kuko turaba twituye mu Rwanda. Ugana ku musozo hagakurikiraho ufite agasumi cyangwa ibara ry'umuhondo n'iry'icyatsi aribyo biri ku musozo wa furari. Iyo ngiyo ni ikimenyetso cyane abatwite mu Rwanda cy'umwambaro w'inyuma. Ariko tugira n'ibindi birango, harimo ikimenyetso cy'umuryango w'abatwite ku isi, ni kigizwe na bisobanura atabireba biri buze kugorana
mu gifaransa bacyita fleur de lis, mu kinyarwanda sinzi ukuntu
umuyaga imbere harimo ikimenyetso cy'uruziga kiriho fleur de lis imbere, wenda yaza kureba fleur de lis akareba umuntu wayimurebera ku ikoranabuhanga cyangwa niyo yashyiramo insinye sikuti mondiali ahita yibona. Inyuma izengurutswe n'umugozi ufite ipfundo hasi ry'ubumwe, bigaragaza ko abasikuti ari umuryango w'ubumwe ku isi hose. Ni ukuvuga ngo abasikuti bo ku isi hose twifata nk'abavandimwe, kandi ni koko turi n'abavandimwe, kuko ari indahiro, ari isezerano, ari indangagaciro, tugendera ku bintu bimwe.
Hanyuma yego,
umuntu yakunze kamirinda rero yuko umuntu yabuze agaciro yambaye n'uwo mwambaro, ariko atanditse mu muryango, atayasezeranye mu muryango, ntabwo yaba ari umusukuti.
Birumvikana.
Icya mbere ni ukubanza kumenya umusukuti, umuryango w'abasukuti umeze utya, wamara kumva ko kuba ari ikintu ari umuryango wagiramo uruhare, hari inyigisho wiga kugira ngo wiyumvishe, hanyuma ugasezerana, bityo ukaba wanditswe n'umunyamuryango w'umuryango
w'abasukuti. Ubu rero hariya i Nyamagabe Claude, ari ahantu Nyamagabe ni nini, arikora ni nini, ahantu amazina nk'abiri y'ahantu yajya ni nka hehe kureba abasukuti?
Mbere na mbere yajya hari ishuri ryajyanye n'ikibuga cy'umupira cya hiya, ndabona ishuri ryajya ryasanze hari
ariko niyo yajya karere yasanga abantu bacu bakora mu karere kandi bashinzwe n'umuryango wa Skuti aho ngaho Nyamagabe. Ashaka kuduhamagara cyangwa tukamuhana nimero ya komiseri waho.
Yego.
Ariko niyo yajya kuri diyoseze Gatolika ya Cyangugu ya Bambu ya Gikongoro yahabasanga. Niyo yajya mu biro ibyo ari byo byose bishinzwe urubyiruko, haba mu nama y'igihugu y'urubyiruko bamwereka we yakwiyandikishaho.
Yego.
Niyo yajya mu biro bishinzwe ivugabutumwa by'urubyiruko kuri diyoseze ya Gikongoro, hari abantu bashinzwe imiryango dukorana nabo bose batuzi bashobora kumuyobora bakamwereka abasukuti bari.
Ubwo ndibwira yuko n'abandi bose aho bari mu gihugu bumviraho aho bashobora kugenda. Yego, mutanze urugero rwa Nyamagabe, ariko rero ndibwira yuko ariko bimeze hose mu gihugu bashobora koroherezwa gutyo kugera ku muryango w'abaskuti bitabagoye. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuryango w'abaskuti mu Rwanda nibo tuganira. Nk'uko nabibabwiye kuri telefone, turi kumwe na Frederico na Danieli, nizeye ko batarambiwe. Duhamagare Frederico. Frederi,
tambwite maso,
urakomeye?
Yego me.
Tubwira abatumire ahuri.
Uyu mu gisagara cya Bujumbura.
Yee, nuko gusha ku ngingo.
Yego, nagomba kumubaza gifati ngaha mu Burundi umuryango w'abasuguti ukungene ukora, hari ukungene bakubita abantu mugabo hagati yabo ngo bariko babafuruma nka kugira ngo bafuruma ngo abasirikare mbere muri iyo minsi hebye.
Ibyo warabibonye Frederi? Ibyo warabibonye babikora?
Narabiboneye. Hari n'umubyeyi yigeze kwitwara ngo umwana we gushika hapfa, hama tukaba tuzi yuko umungu uwo muryango w'abasuguti umungu wegamiye idini nyumba rya Katolika, tukaba tuzi yuko atadini irekuye kukubikana ngo bafuruma abantu. Kandi noneho urumva uburoro n'ibyinshi ari kumwe bagenda bakabazika mu myonga bakagenda basa nabi. Nagomba ndamaze yuko byoba biri ngaha mu Burundi cyangwa yuko byoba biri mu muryango w'abasuguti ku rwego rw'isi yose. Hanyuma kandi ikibazo kagira kandi
niko Frederi buretse dusubiye inyuma gatoya, uwo mwana wakubiswe yego nubwo ngo abo ngabo ntabwo ari abaskuti, ariko nimba bari bambaye n'umwambaro w'abaskuti ntabwo bari abaskuti banyabwo. Ndibwira yuko uwo mubyeyi yabajyanye bagahanwa, ubutungane bukabahana.
Icyo gihe bagaragaza no ku radiyo nyine mu gihugu cy'u Burundi no kwitwa mu mbere ntibabuze ko abyo kwitwara kugira ngo bari bamwitiriye umwana, akavuga yuko uwo muhari ngo kigira gukubita abantu. Umuntu umwana murumika mu muhari ntamurumika ngo ajye gukubitwa gushyika naho yitaba Imana.
Ibyo bintu uvuze ndumva ari ibintu ku giti cyanjye ngomba kubaza abayobozi b'umuryango w'abaskuti mu Burundi, kubera ko nabo twigeze kuganira hashize nk'imyaka ibiri, ariko kandi n'abatumire nabo ubwo ngubwo, kubera ko abaskuti twese turi abavandimwe, ubwo barakubwira nabo ubakurikije ibyo wibarije. Akabazo ka kabiri wari ufite n'akahe?
Hari nyuma imyaka ibiri yobirenga gato, icyo gihe ibyo bintu imyaka ibiri yobirenga gato.
Nuko akabazo ka kabiri
rwose byarabaye ngaha mu Burundi, urumva ibintu byavuzwe ku maradiyo angahe, urumva ko kuvuga yuko ari ibintu by'ibiyege.
Akabazo ka kabiri wari ufite na yego?
Akabazo kagira kabiri, nagomba kumubaza abasuguti bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi byo barazi ku ntindo ya mishyirahamwe byasanzwe nkuriya barabikorwa nkurababona ni byiza, baranyemera yuko bazofata umugongo mugabo narategereje ndahura. Nagomba namubaze yuko akudafasha niba ari banyemereye baba bari gukama ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi cyangwa baba bari gukama ku rwego rw'isi yose. Nkamusaba yuko yobanyibukiriza wewe yoba ari bagenzi biwe bibiri baryoshye icyuma bantera intege mu dukorwa sanzwe nkora kubera urumva sinaronka abantu bangarukira ku murakoze Imana ibahezagi.
Niko se Frederi, abaje kukureba uribuka amazina yabo?
Abaserukira umuryango w'abasuguti ngaha mu ntara ya Cibitoke, abaserukira abasuguti ku ntara ya Cibitoke ngaha mu gisagara cya Bujumbura, nabo sinibuka amazina yabo neza. yose
kuko nako kamu ubateye ubwabo barakumva kuri radio nubwo yego FM yacu bayifunze aho ngaho mu Burundi ariko turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 muri aka kanya ndibwira yuko bajya babyumva kuko kamu rero bateye ndibwira ko bakumvise urakoze cyane
yego namwe murakoze
yee fakoshere nje ni na belie resolu ibyo bintu byo gukubita abana nkokagira imana arabajije ngo biri ngo na biri mu mahame y'abaskuti ku isi
arakoze ndanije ni Frederic ngirango ni Frederic
eh ni Frederic
arakoze cyane ngirango cyo nabanza kuvugaho nuko mu mizi mu bihe byashize
eh
bigendewe nk'uko n'ubundi mu mico y'abanyafurika habamo ibintu byitwa rite de passage aho iyo umuntu avuye mu cyiciro runaka cy'imyaka agiye kwinjira mu kindi cyiciro cyane cyane iyo umuntu avuye mu bana agiye kujya mu bagabo hari imihango yabagaho mu mico y'abanyafurika abakoze ubusikuti mu minsi yashize rero bagiye bafatira icyitegerezo kuri ibyo bintu bakavuga bati iyo umusikuti amaze kugera imyaka iyi n'iyi yarakoze amahugurwa aya n'aya aba agomba kuva mu cyiciro runaka akajya mu kindi kuva muri icyo cyiciro rero bigakorwa n'abamaze kukigeramo kuko ntabwo wafata umuntu utaragera mu cyiciro ngo akoreshe imihango yo kukigeramo abakigezemo mbere ye aba batarakigeramo nako noneho kubera ko bikorwa muri icyo cyiciro bireba abari muri icyo cyiciro nta wundi bireba abatarakigeramo rero bakagira ibintu bimeze nko gukeka ariko abo bantu iyo bagiye hariya bakurira iki ntibabisobanukirwe noneho bagahimba na bya bindi utagera ibyamabeshwa byinshi hari abatagerayo rero bakihimbira ariko ikindi navuga nanone umuryango w'abasikuti kimwe n'indi sosiyete yose hagiye habamo abantu kubera imitekerereze yabo uburyo nta muryango utagira abanyura ku ruhande hakabamo abantu bitwaza ibyo bintu bikoze mu ibanga bagakubita abana cyangwa bagakubita abakuru ariko bari kuva mu cyiciro bajya mu kindi abanagiraga ngo nanabonere umwanya kugira ngo menyeshe abasikuti bose bo mu Rwanda baba abasikuti bato baba abasikuti bakuru baba bitwa ko baba babonye icyo byiciro babonye totemu reka bivuge ko ibyinshi bikorwa mu ishambagirwa nagira ngo mbabwire ko mu muryango w'abasikuti mu Rwanda uyu munsi ntibujijwe gukora ishambagirwa ukubita abantu icya kabiri kugira ngo tumenye neza uburyo bikozwemo nta muntu wemerewe gukora ishambagirwa hatabanje kwandikira akanama ko ku rwego rw'igihugu gashinzwe amahugurwa n'inyigisho ni ukuvuga ngo ako kanama niko konyine gashobora gutanga uburenganzira kakavuga ngo inite runaka yo mu kigo iki n'iki bafite abasikuti bamaze kugera ku rwego bashobora gukora ubushambagizo igihe bitabaye nagira ngo mbibutse yuko tujya tubivugana mu nama zitandukanye ntihagira n'umubyeyi wumva bamukubitiye umwana uwo muntu uzaba yabikoze azaba yabikoze ku giti cye azaba yabikoze mu izina ry'umuryango w'abasikuti mu Rwanda
azabihanirwe mu rwego rw'amategeko
ikindi nta nubwo ari ihame ku isi yose biterwa n'uburyo umuryango wabiganiriyeho hari ikindi Frederic yabariwe ngo ry'agafashanyo ariko sinacyumvise neza
ngo n'abantu bayobora umuryango w'abasikuti mu Burundi bamubwiye ko bazatera agashyirahamwe ke bakagatera inkunga akavuga rutuntu tubiri akibaza utuntu tubiri ati ese ati iyo nkunga ati yari kuba iy'abarundi cyangwa yari kuba ari inkunga mpuzamahanga yo mu rwego mpuzamahanga icya kabiri ati mubanyibukirize mwo kagira imana mwe mubanyibukirize bazaze rwose ko amaso yaheze mu kirere n'utwo tuntu tubiri
aho ngaho ntabwo nabisubiza kuko ntabwo amakuru neza nyafite ariko nk'uko nakubwiraga umuryango w'abasikuti turi abavandimwe ku isi komiseri jenerali w'i Burundi ni inshuti yanjye turavugana uwo mugabo abashije kuguha detaye z'ibyo ari byabaye wabona na komiseri w'i Burundi nawe ari kumva VOA cyangwa se abaye atari kuyumva naza kumugezaho amakuru
noneho bakazihamagara Frederic akamusobanurira.
Ubwo rwose ndibwira ko
numva ari umusanzu namuha.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, uzaba umugabo Vigile, izina rya Gisukuti Fakosher Ingenieur, ni komiseri mukuru wa ASR ishyirahamwe umuryango w'abaskuti mu Rwanda. Rucyaha Navigateur Bélier Résolu, ni komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Nibo rero turimo tuganira n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ku birebana n'ubuzima bwa Gisukuti. Kuri telefone rero dufite Daniel. Daniel we,
aramenda kumva bwana Thomas.
Ndagushimiye cyane ko ihanganye cyane kuva kuri Claude, rwose uri imfura pe. Nuko uherereye he?
Yee, ngibisanzwe ndi Nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yee, abaskuti surabazi Daniel we?
Yee, abaskuti mbabona mu bijyanye n'amadini n'amatorero. Gutyo gusa mbona bagenda ariko ndashaka mumbariza abo batumirwa ese nta
bibariza barakumva
badashingiye ku madini bashyirwaho takuri tujya mu muganda tukavuga ngo turahura by'umwihariko turi abascout tukagira ibyo twigishwa aho ngaho
simbasubiriza ariko kuko ni ibintu numva bagomba gusubiramo bivuze yuko utumvise ikinyarwanda mbabarira utumvise ikiganiro kuko twabivuze yuko abascout batagira idini. Umuryango w'abaskuti mu Rwanda wakira abantu bo mu madini yose, nta dini ubogamiyeho. Simbashubirije.
Yego.
Barakwibwirira.
None akandi kabazo. Mumbarize ese bawafite agashahara bahembwa barabemeye kujyamo?
Uravuga ubaye umuskuti ngo wahembwa?
Mumbarize.
Yee. Barakwiyumvira rwose baragusubiza.
Yego.
Yee. Fakosher na Bélier, umwanya n'uwanyu rero nimubwire Daniel.
Daniel arakoze. Reka wenda mbere kwicara nyuma mubwira yuko mu muryango w'abaskuti umuryango ushinzwe cyane ku gukorera abashake. Jewe bicara namaze imyaka 37 mu muryango w'abaskuti mu Rwanda.
Yego, turakumva rwose.
Ubu ngubu ngiye ngo maze amezi 8 ariko nkorera umushahara, kandi mbaskuti dufite barenga 38,000 duhembwa turi abantu 3 gusa dukora mu biro.
Mu biro mpuzabikorwa by'igihugu.
Mpuzabikorwa gitifu nk'uko mu Rwanda ngenda hembwa. Ariko abantu bose bakora indi mirimo cyangwa n'ikindi gihe nakoraga indi mirimo nayikoranaga ubushake nta gihembo ntegereje, nk'uko komiseri mukuru wacu Virgile yicaye iruhande nawe akora imirimo myinshi ariko nta gihembo abona. Ni umuryango rero ushingiye ubushake no gukorana n'ubushake bw'umuntu mu kugira ngo dufashe urubyiruko gutera imbere. Ushobora kuza rwose umuryango w'abaskuti wenda ufite uburanga ubu n'ubu uje mu mushinga uyu n'uyu ufite uko uhemba abantu wahirwa, ariko abenshi ntibahembwa no ku isi yose. Ntabwo ufite abakozi bahembwa benshi cyane, ariko ntabwo kavuga ko abakora hirya no hino bakora mu biro umunsi ku wundi badahembwa barahembwa.
Ni ukuvuga nta muskuti uhembwa ubaho?
Nta muskuti. Abakozi b'abaskuti hari abakozi b'abaskuti bahembwa iyo ari akazi gahoraho akora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, kuko rero ntiwakoresha umuntu icyo gihe cyose aba akeneye no kujya no gutunga urugo. Ariko abandi twese ntabwo ibikorerabushake muri ya masaha, wenda abandi baba barimo kureba imipira muri ya masaha, abandi baba bari kunywa agacupa ku mugoroba. Uravuga uti jyewe ndumva mfite igishyika cyo kugira icyo ngezaho urubyiruko. Ayo masaha ukayigomwa rimwe mu cyumweru, kabiri bitewe n'inshingano. Ni gutyo rero ubwo Daniel nashaka kuza azaba abizi yuko ari ubukorerabushake.
Yego, ariko rero birarenga umuntu w'umukozi wenyine. We yanavugaga ati ngiye kuba umuskuti, ni ukuvuga n'umwana ubaye umuskuti guhera ku myaka 6 nk'uko nyine twabivuze ari umutoni. Yabazaga nimba hari akantu abona
rwose aho ngaho nizeye ko byumvise umukuri inzira ku murima nta muskuti winjira mu buskuti agiye guhembwa nta muskuti uhembwa yego
hari ikindi yavuze ngira ngo wamusubije ubabwira ko tutagira idini tubogamiyeho ariko numvise ajya gusubira yavugaga ati ko abantu bahurira mu kiliziya bagiye mu misa cyangwa bagahura ku musigiti bagiye gusari nta kuntu abaskuti natwe twajya tureba uburyo twahurira tukagira ibyo dukora aho nagira ngo musubize ko abaskuti bateganya ibikorwa byabo n'ubundi bagendeye aho bahurira abari mu mashuri wenda uragira ngo mboreho n'ubutumwa nshishikariza abayobozi b'ibigo kujya baha umwana abana umwanya ndetse n'aho atari imite z'abaskuti bakabigira koko bibafasha no mu myigire hari inyigo zagiye zisohoka zibigaragaza icyo gihe bagendera kuri gahunda y'ibigo igihe batanze umwanya uri kuri libre cyangwa umwanya buri muntu akoresha icyo ashaka abaskuti bakabonana abaskuti b'abagaturika iyo bavuye mu misa abajya bakunda kujya mu misa babona akenshi iyo misa za kabiri zirangiye kuko arizo zihuramo n'urubyiruko cyane ahenshi ku maparuwasi iyo misa irangiye abaskuti bahura bakaganira ibikorwa byabo aho nabo nkafatiraho umwanya nkasaba abahumuniye n'abapadiri baba bashinzwe gukurikirana imiryango y'urubyiruko n'abapasiteri nabo babahumuniye aho twamaze kubagira ndetse n'abayimamu ku misigiti bakajya badufasha bakatubera hafi urwo rubyiruko kuko urubyiruko ni kimwe mu bikorwa cyangwa ni umwe mu miryango ubuskuti ni kimwe mu miryango ishobora gufasha abo banyamadini kugira urubyiruko rukurikiza neza amahame y'amadini yabo bakarushaho kugirana relasiyo n'imana ndetse bakagira n'icyo bamarira amadini baherereyemo ikindi umuntu yakongeraho wenda tujya ku rwego rwisumbuye abaskuti tugira amakoraniro menshi nk'ubu tugira ikoraniro duhuriramo n'abaskuti bo mu burengerazuba bwa kongo n'u burundi n'u rwanda dufite icyo twita dinamike ikangurira abantu amahoro tukagira n'ihuriro duhuriramo n'abaskuti bo mu gice cy'iburasirazuba navuga etiyopiya sudani y'amajyepfo uganda kenya tanzania n'u burundi ihuriro nanone duhuriramo twese tukagira igihe duhuza n'abaskuti baringaniye bakagira inyigisho bahabwa bakagira ingando ariko nanone ntabwo natangira kuvuga ihuriro riheruke kuba rihuza abaskuti ku isi yose bita jambore riheruke kubera muri virijiniya y'iburengerazuba muri leta zunze ubumwe za amerika ryahuje abaskuti barenze ibihumbi 25 ryarangiye mu mpera z'icyumweru gishize tugira amakoraniro rero menshi kugira ngo urubyiruko ruhure rumenyane ruteze imbere ubucuti ubuvandimwe kandi nanone bige ibibazo bibangamiye isi barebe n'imigambi yateza imbere isi yacu n'ibihugu byabo ndetse nabo ubwabo mu rubyiruko
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu hari kasiya utegereje kuri telefone nagira ngo mwiseguriho rwose igihe kiraducitse gusa kasiya ni nkwemereye ku giti cyanjye yuko ibyo abaskuti dushobora kubiganiraho nkurikije ubumenyi mbifiteho hanyuma ku buryo n'igihe icyo ari cyo cyose nakubariza uzaba umugabo Virgile cyangwa se Rucyana Viateur ikibazo cyose washaka telefone yawe umfasha arayifite Facebook yawe turayifite kasiyani rwose umbabarire ntabwo ari ukukwima ijambo ni ukubera ko igihe kigiye ubwo rero turaza no kwivuganira kasiyani ndabikwemereye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero nk'uko nyine maze kwisegura kuri kasiyani namwe mwese mbiseguyeho nshimira cyane uzaba umugabo Virgile Fakosher ingenieur komiseri mukuru wa ASR umuryango w'abaskuti mu rwanda Rucyahana Viateur Bélier Résolu komiseri nshingwabikorwa wa ASR Fakosher ndagushimiye cyane
ndagushimiye nawe Ronare ibihe byiza kandi mwakoze
Bélier ndagushimiye cyane
nanjye ndagushimiye Thomas Kamirende rwose usuze nawe abandi bose n'inshuti zacu babaye mu diskuti aho ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika
uwa mbere w'intangiriro ni umukuru wa serivisi yacu y'ikirundi kinyarwanda ndetse ni Karekezi ndamusuhuza cyane
yego
murakarama rero mwese uko mungana umugoroba mwiza
namugoroba mwiza
yee bye bye
bye bye.